olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
E atoa tonu ili aso whareile o le vae so nei ili aso valuo mati le se fulu tausanga taluona le iloa le vaalele ala company le Malaysian Airlines ilana malanga MH370 mai Kuala Lumpur i Malaysia i le laumua o Beijing i Saina. O le toatele o le pasese o tangata anu ua Saina, ae na iai manisi a o fiai ni tangata anu ua au se talia se to ono. O se ripoti le SBS News, ina ua muamua li potia le lei loa o le MH370 i le aso valuo mati i le se fulu tausanga taluai.
Beijing's international airport, the flight board gave an optimistic assessment, but the faces of waiting relatives were filled with despair and fear. Their only information, a four-paragraph media statement.
E o mai ili taimi nei, e le I maua lava se faa matalanga tonu, mani moli mau tutu, I le mea na tupu, I le malanga ale MH370. O le tamaa ya li eriu, se tasi na motu sia le maafutanga masei si epele, o lo natali I o li Yang Ling, o se tasi o le pasese le malanga le MH370 le Malaysian Airlines, ma na muli muli va ai li NU I lo natali I, I na ua la faa tofa I le malaiva alele I Kuala Lumpur. I le taimi le na, o li Yang Ling, ua lua se fulma le fitu tau sanga lo na matua. Na faa alia le tama e le o peelo na faa moe moe e toe maua lava le vaa lele atoa ai malana pasese olo ola umapea e au fi ai malona atali I oli Yan Lin.
I believe my son is still on the flight, that he's still around, or he's living on a remote island like Robinson Crusoe. That's what I've always believed. This is the reason why I refuse the compensation.
E to alua se lau tolu se fulu male iwa le pasese male auwaa na malanga ili MH370. O le toa se lau lima se fulu male tolu o tangata anu o Saina, ma tangata anu o maisi atunu o le lalolangi e au fiai tangata anu o au se talia e to ono. A eile atua I nei o le se fulu tau sanga talu o na mou ili ea le vaalele Boeing 777 wa le Malaysian Airlines, ua pōta poto I Kuala Lumpur a inga mawō o nisi o le pasese. Na sauno ai le minisita o whewa inga I Malaysia Anthony Locke, ua toe sila sila le whaingā mālo I Malaysia I le toe wha'a wawina o le sailinga o le MH370.
No reluctance, as I've mentioned numerous times, as far as Malaysian government is concerned, we are committed to that search, and the search must go on.
O le mou o le vaalele I ona pōnei, po o le mou o se vaalele I ona pōnei, I le mālosi, o le mālamalama whaate konolosi I whaso o ta inga ma feo a inga I le ele, I le sami male ea. O se fesili o lo o whaita wafe tali iai, talu ona le iloa le MH370 I le vaa Kuala Lumpur ma Beijing, I le aso valuo mati o le lua fese fulu male faa. Na faa alia Zhang Hui, o lona tamaa se tasi o le pasese a le MH370, ua sauni lona a inga e faalu a lato ulava tupe I le sailinga o le vaalele, ma se tali mautu o le mea na tupu ai.
The family members are willing to invest our own money to search and bear our own risks, because the plane won't appear on its own if we don't search for it. There has been zero progress since 2018. If this continues, there will never be an answer on MH370.
I le āmatanga na yeile talitonunga I le whainga mālo I Malaysia, o le vaalele na suia lo na alawaa I se whainga, na whaima le whaamoe moina e se tasi o pailate. Na yeimani vaenga na opeopea, ma maua I matafanga I vaenga o Afrika ma motu o le Indian Ocean, peitai, e le iaini mōli maumautinoa, o ni vaenga ia o le vaalele le Malaysian Airlines, ilana malanga tolu MH370. O le tina o intan mai sura, na malanga ilo na to olua o se tasi o le auwaa o le MH tolu fitu o.
One day, there'll be someone will come forward and tell us what really going on. The truth. That's all we want until we're longing for that, yeah, until today.
Na faalia le paalemi o Malaysia, Anwar Ibrahim, ae o auwai mai ai I le fonotanga a malo le ASEAN I Melbourne I le vai aso nei. O le awala au I whainga malo I Ausetalia Masaina. E fesoa soani atu, I le faatupeina o seisi sa ilinga o le MH tolu fitu o.
If there are compelling case, evidence that need to be reopened, we will certainly be happy to reopen because I don't think... it's an issue of a tactical or technical issue. It is an issue of affecting lives of people and whatever need to be done must be done.
Le Palemi o Malaysia, Anwar Ibrahim. Na saunua I fo'i le Palemi o le malo tele o Zitaliane, Anthony Albanese, mai le fonotanga le ASEAN. E amana iaina le malo tele o Zitaliane, le tūlanga o otia o lo o iai I ainga ma wō a ilato. Namalanga I le MH tolu fitu o ale Malaysian Airlines.
We acknowledge at this time the ongoing grief for loved ones and deeply regret that the aircraft has been unable to be located despite the extensive searches which took place in the southern Indian Ocean.
Le Palemi Anthony Albanese o le reporting of Amwa Popoina e Gloria Kalachi mo le SBS News.
Like, share, mafaali sou finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.